Festa.
Festa.
DJ Festa.
DJ Festa.
It's DJ Festa. DJ Festa.
The big man.
The big man.
Yo, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you're watching from, this is Feel the Flow, the fire show. And of course, your fire DJ Festa in it right now. This morning, this evening, this afternoon, I want to serve you some smooth gospel vibes, okay? So as you're watching this mix, I want you to feel blessed as you give thanks to the Most High for all the things that you're blessed, He has blessed you with, alright? So without wasting time, I want us to interact in this one right now. Alright, let's go.
Festa, the big man.
Mimi nataka ushirika na wewe. Wewe roho, mimi nataka ushirika na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe. Wewe roho, mimi nataka ushirika na wewe. Nataka ushirika na wewe, ewe roho, mimi nataka ushirika na wewe, roho, mimi nataka ushirika na wewe, ewe roho, mimi nataka ushirika na wewe, roho.
Festa, the big man.
Nataka ushirika na wewe, ewe roho, mimi nataka ushirika na wewe, roho, mimi nataka ushirika na wewe, ewe roho, mimi nataka ushirika na wewe, roho. Na wewe,
Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi masafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumuinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili. Ikiwa unakuwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, ebu tujiunge pamoja, twende. Haleluya.
Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele.
Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele.
Ni mwenye nguvu, Ebeneza, Baba wa milele.
Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele.
Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele.
Mungu wetu
mwenye nguvu,
Baba wa milele.
Nguvu zako zashangaza dunia, uliumba mbingu pasipo nguzo, hewani Baba.
Mungu wetu mwenye nguvu,
wewe ni mwenye nguvu,
Baba yangu wa milele.
Uko mwema kwa matendo yako ni
nice, and this is gospel vibe. It's a gospel feel. We're giving thanks to the Most High right now.
Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo na kubonde kambi. Niumbie Baba,
niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubonde kambi.
Na kuomba Baba,
niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubonde kambi.
Nisikilize ya
wewe ni Mungu usiyeshindwa. Thank you.
giving thanks to the Most High right now. We're thanking God for the fact that He has brought us. Let's keep praising Him right now. And as you worship with me in this mix, I hope you're feeling blessed. This feel the flow, the fire show, your fire DJ Festa in it right now. It's a gospel feel today. Nice and easy, alright? Let's vibe.
Oh, kikuwa Mungu Alfa na Omega yeah. Ubadiliki kama wewe
zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu Alfa na Omega
yako yawe kutembea na maagizo yako moyoni mwangu hey, hey, nimekubali nasema ndio kwako ni salama nasema ndio nimekubali nimekubali ndio Bwana najitoa dhabihu
jambo ipilo yeye asilo liweza mani ni jambo ipilo yeye asilo liweza
just talk to him talk to him say listen to the next song. Listen. International vibe right now. Let's go.
What shall I render to Jehovah? Yesu Emmanuel. Bamitsa kamaritso Emmanuel. Mabito Emmanuel. Mabito.
We're giving thanks right now.
Emmanuel.
Couple.
Yeah.
one another, one another, one. International feel right now. Feel the flow. Gospel feel. Let's go.
Are you ready for me?
International vibes.
If you do nothing else for me, you are good enough. Oh, men, oh, men, oh, men, oh, men, oh, men, oh, men, you are good enough. Oh, men, oh, men, oh, men, oh, men, oh, men, oh, men, you are good enough.
Oh, men.
Give thanks.
Baba Nina.
Say
kushukuru.
Let's go. Let's go.
Nime kucha kushukuru. Ramere la 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 la.
Na na na. Yo pull up.
Yo. Yes, hand up from the name.
One more time from the top.
Shuhuda.
They are giving glance right now to the Most High. Say,
umefanya ili, umefanya lile, umenipa jina, baba nina, kushukuru.
Sing it with me one more time. Say,
hey, ulio, yatenda kwangu ni mengi, shuhuda, zako hazielezeki. Umefanya ili, umefanya lile, umenipa jina, baba nina,
kushukuru ewe baba nimekucha kushukuru randerera baba babos umefanya mengi ewe baba nipoke
Festa.
kilicho changu kiwe ni chako pia. Upendo wako kwangu Yesu ni kama moto nimekukimilia, nisiaibike milele lele. Hey, baba, oh,
baba, natamani
kuwa na we kila siku baba.
Kwa mambo ya dunia kwako nijifiche milele. Fitina zanizingira, anasa kila kona yeye. Kwa mikono yako niweke mtakatifu, tokea leo hadi milele. Hadi mimi kwa makosa yote, yeah.
Kwangu kungojea, lakini kwako zaidi nasogea. Nishiriki nawe kwa mazoea, iwe kwako ndo napokea. Nikune kwangu baba ukinitendea. Wewe ndo wangu tu, mimi na wewe tu. Nikune kwangu ukinitendea. Wewe ndo wangu tu, mimi na wewe tu.
Una nyumba nzuri, una bibi nzuri, mbona uko nje unaranda? Una toto nzuri, una bwana nzuri, mbona uko nje unaranda? Kitu kizuri mbona wewe kamata, watoto mwenye fisi wewe didika. Kitu kizuri dada wewe kamata, watoto mwenye fisi wewe didika. Kila mtu anatamani pesa na mali ya kutesa. Naomba Mungu mini tosheke, nisizidiwe na mawazo. Kila mtu anatamani pesa na mali ya kutesa. Naomba Mungu mini tosheke, nisiwawe na mawazo.
Hiyo kidogo, hiyo kidogo,
tosheka na chowe.
Hiyo kidogo, hiyo kidogo,
ridhika na yowe.
Hiyo kidogo, hiyo kidogo,
tosheka na chowe.
Nzuri na kazi nzuri maisha.
utanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake kwa kipimo cha kuta usupa supa hata kwa mahika nani apinge alichosema Mungu nani alaani alichobariki Mungu hakuna awezaye kuzuia alichote na Mungu na kama kuna pando lo pando na movu pando la movu hila andiko nandiko kwa hila nafuta andiko la hila hakama kuna pando lo pando na movu pando la movu hila andiko nandiko kwa hila nafuta andiko la hila mime andikwa nitakuwa kichwa simkia kwa tasi wa mwisho Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake kwa kipimo cha kuja kusopwa sopwa hata kumwagika atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake kwa kipimo cha kuja kusopwa sopwa hata kumwagika Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake kwa kipimo cha kuja kusopwa sopwa hata Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake kwa kipimo cha kuja kusopwa sopwa hata kumwagika
Anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo hata tena nisingekuwa mahali nilipo ungeambiwa sifai ungekukanya vikali ungekumbushwa dhambi zangu za kale baba yoyo Unabariki unayependa Unabariki unavyopenda Mimi nahitaji Nahitaji niyoko yako Yesu tu Nahitaji niyoko yako Yesu tu Ninataka niyoko yako Yesu tu Yesu niyo yako niyo tayesi mabisha Niyo yako unabaka kwa
Fire jam. Size it on this one. We are giving thanks to the Most High. Apale ametutoa ni mbali, si ndio? So if you're vibing with me, as you're getting blessed, I want you to subscribe right now. Share the link. And of course, like the video one time. Come on. Let's go.
Cinco, pare, 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 mi lian via. Cinco,
The Big Man.
Siko pale pale.
Your hand go up, you never open doors. You said go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up, you never go open doors. You said go be a boss. Amen. Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go from the day, you're owning nothing day. Amen. If you define work to your own, God said go do it own, and flesh go cover bone. Amen, amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Amen, amen. Everything you put your hand go on, you never open doors. You said go be a boss. Amen, amen. Everything you put your hand go on, go open doors. You said go be a boss.
One more time, one more time. It's a gospel vibe. Come on. Feel the flow of the fire show. Gospel feel. We're giving you thanks to the Most High right now. Let's go. Singing loud, say.
Testimony, go to follow, 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 follow you they go.
This year, good news, diet, plenty body. Go to follow, 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 follow you they go.
Faster.
Everything I've been wanting, manifesting for my life.
Everything you've been wanting, manifesting for your life.
Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too sure, you don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too sure, for your hand. Money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go.
This year, good news, diet, it's a party.
utaona kesho. Gani gani inawezo kufanya taifanya di mwisho. Mwambie ni yo devo. Smugopi shetani sagod yuko nami adikiku. Kanta una kesho. Nipe nguvu unawezo kijana na kili za mzee. Daima niwe. Imara wasini angushe. Naona saa. Kila siku ni zawadi toka Maulana. So wajia gani ushike tama mama. Majaribu isha oe ya e. Nataka maduhi zangu atashikana na zao njama. Siwa ogopi na si mama ma. Ya kiyama ya oe ya jae. Yendo pesi na songa nae. Wanashanga kuna stress na kuanga nae. Neshi kansi na kesi mahakamani. Au deni za madirani kwa fresh nde na ndani. Oh ya e. Na ogopa Mungu peke. Wanadamu kija kutafash na umba Mungu mtete. Maneno yao ya zinyumi zenfanye sugu wewe. Wakifrai kumtisha naomba nisi tetemeke.
Asante Bwana namba moja.
Nafasi yote
kwa Yesu
moja, 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 moja.
Nafasi yote moyoni
kwa Yesu
nafasi
moja, 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 moja.
Nishatembea mesha zunguka kila pali. Nikifika kila kona. Nimejaribu kutafuta kinachoweza kuridhisha moyo wangu. Nikatangatanga mashariki na kusini ili mdandi litafute. Nikamanga manga magharibi kaskasini kupata kile ninachotaka. Wimbo wimbo nafasi yote moyoni
time from the top. It's a gospel fire vibe. We are vibing right now. Let's go. Let's go.
Shinda ajui akileta majari. Unitayarishe, unibadilishe. Mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka.
another one, another one, another one.
Let's go.
Gospel vibes. Karuna voices.
Hey.
Listen to this jam right now. Come on, come on. I love this song. And I know you do too. Let's vibe, let's vibe, let's vibe. One more time, sing it, say.
Wewe ni Mungu peke yako. Unatawala peke yako. Kila kitu baba ni chako. Nitatendeka usemane. Oh, 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 nena.
Come on, come on, come on. Y'all ain't radical enough over here. Balcony, I can't feel ya. Move your feet. chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. I'm working in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am.
The big man.
Hey. 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 We are a chosen. Come on. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence.
All I require for life,
God has given me.
I know
who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am.
Faster.
What He says I am.
The big man.
Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of
life.
Look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory?
Oh, I know who I am. Faster.
Mapenzi na jua utatenda.
Utatenda baba.
Maisha yangu ni wewe.
Sifu kabisa.
Baba ni wewe.
Siku na mchana.
Uzima wangu ni wewe.
Sima ni kwako baba.
Yehozali.
Asante sana.
Sim.
umefanya mitihani mingi sana. Nimepitia madarasa mengi sana. Kwa kila darasa ya we umekuwa mwalimu wangu. Umenifunza omba, umenifunza subira, umenifunza kungoja. Mama, nimekuwa mwanafunzi mwema.
Mesha sana, wenye shide mesaidia wote. Wenye ndao mewapata kula, nguo za kumepeana zote. Hakuna anayetambua haya ambayo umetenda kwote. Sasa naona inakupa wali, na kuomba usijali. Iye kuita naona yote, tabarikia na siku zote.
Tenda wema nenda zako.
Usikose shukrani we. Tenda wema nenda zako. Usikose shukrani we.
Festa, the big man.
Festa, the big man.
Fester, the big man.
DJ Fester in it right now, serving gospel vibes as we give thanks to the Most High. Come on, right now as you vibe, I hope you're getting blessed. And as you're getting blessed, make sure you subscribe, share this video with someone else, even your folks, something you can jam in your family. All right, so right about now, I'm gonna be playing the last song of this mix, and it's a fire jam for sure. Let's go, let's vibe.
Day and night, Lord, I'll give you
surviving. Until the next one, it's a wrap. Adios. Be blessed.